Move I like you, baby. You know, you don't love you, baby. Over sidanganye ndakupenda sidanera narikonda muhenda ovanera wendo wa kwanza in my heart ovanera ndakufiti yumukam
opa niritanganya wengi pa ira kwako nimetama papa niritembea sana pa kwako nimetulia na wewe sijiwezi bila wewe sijiwezi
ikiwa na wewe sina tamaa sina tatizo sina tamaa sina tatizo sina tamaa
wanafiki hao
wenye chuki zao
bareke wafuge
oda
ima vitamine ngume ngwiza maite kwa yare mambo minifundi namba moja
namba moja
opa niritanganya wengi pa ila kwako nimetama papa niritembea sana pa ila kwako nimetulia ila wewe
music. Come mix live now.